for the girl them, for the girl them.
Sally,
baby, chuchu ma.
TDP.
Pose.
Hawa mabinti wanazuwazo, ukuna kulo na vuruga sana. Hawa mabinti wananyongesha bisho, ukuna kulo na vuruga sana. Vera sidika chuchu ma, chuchu ma. Huta mama chuchu ma, chuchu ma. Wema sepetu chuchu ma, chuchu ma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaida kongi fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion,
chuchuma.
Nakuna kwenye motion,
chuchuma.
Na kama ngumu mina paka lotion,
chuchuma.
Nini mkunaji bwana slow motion,
chuchuma.
Pande riba na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, chuko pezi wangu nikupakate.
Nikupike mate.
Vera sidika chuchuma,
chuchuma.
Huda mama chuchuma,
chuchuma.
Wema sepetu chuchuma,
chuchuma.
Baby chunga usivunje mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya makita ndani.
Toto chuchuma
wili niko fire da
kari sasi.
Baby shika goti nikukune basi.
Usiwe mchinga kakija na mnono mufupi na muizi murrao.
Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko,
soko.
Pendo navo lia yeah, yeah. Kilo napo chuchuma yeah, yeah.
Nitapoze, rafiki opele. Leo utalia nikikata na weme. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna ukamwaga na maji.
Poze, kijana bomba.
Kona ask machine,
fire machine,
sweat machine,
chwada machine.
Vera sidika chuchuma.